Yeah, been a long time coming. PMG, bats on the track. Yeah, no more 207. Yangu ni 2013. Peace lazima ita prevail. Maze, let go. My youth, hini yenu. Hini yenu. Wana die, hawana job. Na saa mbili bado wako kwa bed. Wanapewa do ya kole, but wana buy gauge instead. Wanachelewa kila siku juu kucheli matinoma kwa stage. Wanatoroka job mapema ndio wakachini kwa base. Wanalewa sana ndio wa forget kenyo walifanya weekend. Usiwasikize hao, zao tuni matarao. Kama that party kwa mapenzi hao, wahitaji hao. Wana flows wakispend madao, na sio kwa kujenga hao. Zao ni zao tu, zao ni mpango wa kando. Hii generation mpya, my youth wenye vision. Tuna youth like brave zetu, tunazijenga kama mansion. Tuna work 247, hatungoje hizo pension. My youth wenye original ideas, hakuna imitation. Kila mtu apewe equal opportunity, hakuna segregation. Na msijali, malijazwa ukweli tawachagwa bila hesitation. Lego, come on. Haters on a bad team. Niko na God my best. Yo, one aspect. Kama wale wa genge, lazima nilesembe, lazima nilesembe, I say. Mechoka maze, hini youth maze. Wana kutis, Julie by Vicks. Wakikuona kwa baro, hawaoni haya kukuomba lift. Ukibelieve, unaweza go far. Negative message tunatidivaa. Kama Jack Bauer, unaweza go far. Peace na love 2013, tunaigawa. Na my boys wanna die, hakuna job. Hii ni Nairobi job, hakuna Kenya wezi do. Unaweza kuwa snitch, kwa kinda hadi mse. Kazi ni kazi job, bora ina pay. Kila mtu haezi ngoja salary, I say. Sauti kaa yangu lazima ina pay. Na wanda kila siku na hustle kama Rose. Cash money nigga, lazima bills need to pay. Kwani wani venya my boys wanna roll. Wapate kwa street all day, wanna hustle. Wanaita mbao mbao ikifta jioni. God willing wanaesabu madhao. So my boys top 10 impango. Na sio wakando kama ngoma high heat. Jaribu kolabu, wacha kumix vitu kama maji. Mse, tafuta ganji. Na usishinde the whole day. Na wase wanatumiwa dope from Dubai. Wase girl how wambie bye bye. And I mean badai. Na job, sio lazima ufai suit na tie. Yeah. Haters on a bad team. Niko na God myself. Lazima nitamake. Yo, one aspect. Kama wale wa genge, lazima nilesembe, lazima nilesembe, I say. Mechoka maze, mini youth maze. Ain't no more 207 maze. Vision yao ni 2030, but yangu ni 2013. Yeah, peace lazima nitaigawa. Yeah. My youth that prosper this time.
Lazima nitamake.
GDN. BDN, Joe, yeah.